hariya nu'amta irjeebina wannu dursa isenti dursa mal isan duniya kan lakkise gar waaq isa ijee dat ergetu sa wadjeebite kadhete ishuma kadhennor jirtu waan guddiyoon harqulqulloo it erge duub eegiya nan walba duudu afaan gargara dubbete duub tanaaf amta nan walba duudun wo ergetun sun dubbi waaqa dubbetu afaan dubbeten sun dhageeti ishintun sheeka dad erge duwa afaan sheekulee dubbeti amma waan harisa qulqulloo it erge amtan duub afaan gargara dubbete nan walba duub tanaaf inama daddoo dhibiyannen ta eebbasakaati yerusalem sun jiru dubbi waaqa sun ishin afaan mishiyaatiin dhageetti
wan ergetun dubbessun tuutu waaqi dandeessise dhaams ishii innamaat timte dubbin sun ishii irraa hin dhufne garum waaqaati dhufte waan dirbu innaman hin beennen ergetu sun hin haasoo duum ishin tuunen sheekum dhibi duum malkan ergetu petrioden lafa kee dubbete innamaatti petron lille won isaa innamaatu waadi wonin yedheen isaan is dhisenii amma waan guddiyoon halubu dura baase innamenne wonin barsiis isan ilmu waqati barsiiskan kenkamaayyakas ak petron yerusalem kasit won isaa innama barsiis isen tim fakkanu duuba tan dhufne barsiiskan kenit gachachaan waan isenii eebbisin barsiiskan qofa teessan barettanii hin callisinaani hariyyoo woon keessanii fi doktiiru teessaniine barsiisa
kaayo waan jeebis bokkeen roobu goomittaan roobu waan qillees barama fuul duraa nu fuudhinna waan nagenuu kan roobi qabbaneessi aameen.